CKMusicPromos.com.
Emoji Man.
Drew Beats.
Were you crazy?
Yeah, osa kama munga unikaripili. Nima kusunga kochabe maidia. Atuma kamba kwa mereo kukwe waksiva. Ufuna tiushe nkondo za musarafina. Iwe talk to me nicely. Talk to me nicely. Iwe talk to me nicely. Osa lete tu mama na zitu wako tulisiri. Iwe talk to me nicely. Iwe talk to me nicely. Iwe talk to me nicely. Osa lete tu mama na zitu wako tulisiri.
Zona these days kwa mtu mkambisa zona kwa yanka fama blan. Anyway,
Emojiman
Excellence.
Ni kukambisa chemushe ndaba wamba kusasuka. Pachintu chiri changa nkade zine sasifunsa. Katuka mbani nkade kwa chingandu we mbusa. Osafuno ni samwira na kutopa kumbuka. Chiba chite chiba kama ndipo baka makuhibu. Bantuba mabayopa bantu wose babasiba. Eee, visidide kwe ukuro wakusiba. Ndafapa nyumba panga ine panoni kupisha. Banyuri muni doba because of ambone sianga. Tapanga poka jowa kubuseko kama planga. Nifuseko pastati at fire sasa zimyanga. Mukari bono pola mambo pontera konganga. Aloona mabro tie talk to me nicely. Mukari poponta mwisho muzipi masaizi. Kalakomu hizo funa tikutile spicy. Mundu ni kuteka nyamuza kankala paraifu. Osa kamba munga unikaripili. Nima kusunga kochape maidia. Atuma kamba kwa meneo kukwe waksiva. Ufuna tiushe nkondo za musarafina. Iwe talk to me nicely. Talk to me nicely. Iwe talk to me nicely. Osa lete tu mama na zitu wako tulisiri. Iwe talk to me nicely. Iwe talk to me nicely. Iwe talk to me nicely. Osa lete tu mama na zitu wako tulisiri.
Amanane mwino kulibezo dile mula na takatino. Lifestyle ya ni mune ni nsansa shika. Wileka nkula nge ya tina nenda shika.
Wimona umurele wendola. Wafya pene tawa kwani soku sola. Kumuchinshika taule mpela. Beka wampa space na neno ya kwa chela.
Lali tumpa tumpa pitanga chunta. Don't raise your voice at me mutima umajumpa. Lande nane mwino mune ike ine punga. Talk to me nicely.
Shout out the national designers.
Seek a music from us.com.
Is it white beat?